Atlanta boy, baby. King
Terry Monster.
Hii ndo bali ya kweli ya maujanja, imefunika kila kiwanja. Hakuna mtu anayeweza kusepa, hata kama amesanda fuko mekata mkwanja. Wakurunga wa shati ya nanga, wakula kuku na vifaranga. Achia mbali meza ni kuja masanga vimwanga, watu kupepeta na kutwanga. Usikimbie mpaka ushuhudie, vilevi waingie hambo, wachanganie tequila, wasimulie wafegi, wajivutie DJ ashambulie. Na bado kama uelewi sepa, achana na mie,
ngoja
niache mie ni banga izi,
ngoja
tena wala usinikimbize,
ngoja
nipate upenyo nijiingize, nikamate wa kusepa naye nikajimalize.
Utaondoka tomorrow, ndo kwanza tisa kasoro soro mama, muda kupasha viporo poro mama, tukachafue godoro doro mama. Tupo hapa leo, tupo hapa leo, tupo hapa leo, leo leo.
Nyomi kama hili we bwana, hebu subiri ifike fike rukwiri, tuendele kutiritiri. Bado wanaoingia wawiri wawiri, wamenawiri na wiri na magari ya piripiri. Ha, na wanatoka jiji hili hili. Hona wenye migongo, nyuma wana vibiongo, wanaleta usongo. Acha kushangaji set na vumbi la Kongo, usije kuonekana fimbo haichapi. Kivipi tukimbie kula hapi, acha kulizia kila sasa ngapi. Kuondoka mida hii ulisikia wapi?
Wee
niache mie ni banga izi, tena wala usinikimbize, nipate upenyo nijiingize, nikamate wa kusepa naye nikajimalize.
Tutaondoka tomorrow,
tomorrow mama,
ndo kwanza tisa kasoro soro mama, muda kupasha viporo poro mama, tukachafue godoro doro mama. Tupo hapa leo,
Moco Genius.